Yeah. HBM. Avikipiki. Yeah, I know. It's much boy.
Obudde bumpe twogere, kinnuma ku mutima ndiganki otole. Obwongu buluma amasinga gyogasangule. Love gimpe ng'okiireko muwandule. Legeti y'omukwano kankutikule. Yiwa mayimuno njakiranga mwezi. Mikona fight for you njakuba balesi. Mukisawe ky'omukono yeka gwendaba. Olwakunaffe bulya buwala n'engoba. Olwamanya nti gy'olya engugu ne busiba. Me and you we make a wonderful couple. You know how we sharing addresses every papo.
Rochi zetomba
yobe obudde bupe
yerochi zetomba yobe
kakate kampe
netunyumya netunyumya
netogera biri
netunyumya netunyumya
netogera biri
Olivia ngese ndibi vyo omutima gugwe gwange ogwange gugwo Kwesubize vili wone vita nava wo Kuri ya kusoza na mwichi miranga wo Ne wawela mula kuchitanda mbagira wazijira wo Zaya kulisa sumbose ziri muka wo Girl
Wazitenda ka wo wo
Ururuo na kwata mwesa wo Yeah Ezike nandi wayo Labu ya peka kole teri kwa wo
Nenevi wundu kumotima girl Ya kwa mwesa wo
Roji nze tomba yo
Obunde upe Kate kape,
netunyumya,
netogera biri,
netunyumya,
netogera biri.
Obudde bumpe twogere, kinnuma ku mutima ndiganki botole. Obwomu buluma amasiga gyogasangule. Love gimpe ng'okiireko muwandule.
Legeti y'omukwano kankutikule.
Yiwa mayimuno njakiranga mwezi. Mikona fight for you njakuba balesi. Mukisawe ky'omukwano yeka gwendaba. Olwakunaffe bulya buwala n'engoba. Olwamanya nti gy'olya engugu ne busiba. Me and you we make a wonderful couple.
You know how we sharing addresses every papo.
Rochi nze tomba
yobe
obudde bupe.
Yerochi
nze tomba yobe
kakate kampe
netunyumya.